olo e mafuta male SBS Samoan.
E ova I le se fulu male lua miliona tala ua faa nganga e le malo tele. Mo fesa wa soani I tangata na afia po olo oa afia. I faa I poiponga fai faa malosi po o forced marriages. I le isi lima tausanga o lumana I nei. O le awha anga solo ai le polo kalame e whaingoa ina o le Forced Marriage Support Program. O fe soa soani langolango mō tangata na sā wā ina, mā wha ina I wha aipo I ponga wha a malosi po Forced Marriages. Na wha alia lina kachia dasa o le koluse mōmō le Australian Red Cross. Ua o ia matua tali sapaia le nei fe soa soani langolango ma le fua fuanga le malo tele.
Through the delivery of the Support for Trafficked People program, we have identified and highlighted critical gaps, especially for those at risk of forced marriage, and especially around early intervention and prevention, because we do not provide support to the families, we do not provide support to the community and to the environment. We only provide support to the individual that has been referred to the support program. And like around 46% of the people that we support at risk of forced marriage decides to remain in the family home.
Lina Kashia Daza, Ole Australian Red Cross. Na whaamatalaina e Professor Jennifer Byrne, Ole Anti-Slavery Australia. Le tūlanga o tangata ai maise le tūpāo tamā I taimatina e sā wāina, mā whāina I whaaipuiponga whaamalosi. Na ia tā ua e maua I le langona o se pāngotā po o se polonga. Uanga o ia ātoa lona sa olotonga, ma se āwa noa mōso na olanga fiafia.
A forced marriage is one that takes place without the full and free consent of one or both of the parties to the marriage. And that usually means that there's been coercion or threat or deception that's been so strong that it's had the effect of taking away a person's ability to say no to a marriage that has been organised for them.
Professor Jennifer Byrne, Ole Anti-Slavery Australia. I lalo le tūlafono solinga tūlafono I ausetalia nei le Crimes Act. O whaaipoiponga whaamalosi. Po whaaipoiponga e whaamalosia se tangata, po ni tangata se toalua e whaia. Na avea o se soli tūlafono I ausetalia I le tausanga lua fe se fulumanatolu. Mā na wa ai iai, o se whainga ua soli ai ai a tatau tangata, po o se violation of human rights. E tele ina o fiai sa wanga I tatonu o a inga. Peitai ele iai se isi le se fulu tausanga taluai, talu o na avea ma soli tūlafono I lalo le Crimes Act, ua moli ai. Inisi o atunu umatari tununga, o whaai poiponga whapenei, e soala upule e a inga, e whaingoina o arranged marriages. O lono winga, e le o iai, ia le whaamalo sia, ae o se tuutuunga, po o se malienga, I le vā o a inga o le tane, ma le fafine. O se tūmaseanga, ua hau ngā tūpula ngā, o whaia inisi o atunu ui le lalolangi. E le whaalangolango I le tāne, ma le tamā I taipe fia whaaipoipo pēle ai. E whaalangolango I le marienga, po se marienga I le vā o la mātua po o la ainga. Onisi e au fia I se te umawhainga ina ia tā o fia ni mea tō tino po o ni oloa, po o ni whanua I te tonu o le li o se ainga. E iei atu nu ue whaaipoipo whanau a se auso, po o whanau a le tuangane ma le tuawhawhine. O le atalii, o le usu matua, I le awhawhine o le usu o laititi. Po o le tama, tamatama a le usu matua ma le tamateine a se usu o laititi. O le unu ngāli I fau, o cousins, pe tau usonga. E mafua o na whaia lea, ina ia pui pui ai ma loka I totonu o le li o le ainga, ni whanua, ni mea tō tino, na pasi mai e mātua, I ni mawaenga, I tausanga ua mawae. Peitai,
O le tele o isi faa ipo ipunga faa malosi. E faia I maafua anga le tala fea ngai matu maanga I au sedalia nei. Pe faa malosi, pe faia I se malienga, pe arranged, pe forced. O ta maa ita ia faa malosi ona faa ipo ipo. O nisi, ona o se tūlanga o se lemativa ma le le tango lima. E faia I maafua anga le tala fea ngai. Ona o se visa no fomau. Peitai uai uane ua avea mapolonga asetane. E pe ona saa anua lina ka shia a dasa o le koluse mumu. O le itule e sili ona faingata. O se tama itai po o se tina ua le mafai ona sola ese maleno fuanga po o le fale. Ona na te le iloa po o fea o le asuru sulu iai. Ina ia maua I se fesoswani. Mana le iloa.
Accommodation is a huge barrier in making the decision to leave the family home. If a person doesn't know where to go and what will be the supports available for them, they prefer to remain in the family home.
A forced marriage victim or a person who may survive the risk of forced marriage often feels fearful. They're terrified about what might happen to them, fearful about their future. But at the same time, we've found through our research that they're very protective of their family members and want to conserve family bonds. So forced marriage survivors are often torn between taking action that might result in their freedom versus getting their families into trouble.
Professor Jennifer Byrne, ole Anti-Slavery Australia, Malina Kashia Daza, ole Australian Red Cross. I lalo le tūlafono o solinga tūlafono, na faalia e leoleo le malo tele, le Australian Federal Police, o faaipoiponga faa malosi po forced marriages, ole itu ainga faa polongaina po ole itu ainga slavery. Lea, e au pito sili o na lipo tia mata a tele I ripoti I au se talia nei. O le ripoti na wha mapopoina Alex Anifantis, mole SBS News.
Like, share, mafaali sau finangalo, muli muli I le SBS Samoan I le Facebook.